Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heediɓe jam waali moɗo heɗen gone bete alalbare noga e joyi lewru octobre hitan 2023 yamde ceena yettake barbe joñur e sévare Ousmane Niale Boulle kabarujo ɗo Mamadou Ouattara to ɓoggui jande to fedde wuyɓe matama ley énergie Mali ko ɓuuri camioji citerne ngaji deɓe sappo camioji deɓe sappo e jeena majji litre uji ujunaji deɓe e joyi essence goni e muɓɓenna ministére communal énergie haali ɗum hanken ley télé Mali. Saabe taƴugol le courant ngol timmata ngol himɓe hewɓe joodi moteur ngaji gonga nafa eɗum wodani nafa sottoɓe ka eɗum ɓeyda almusaɗɗa nawtortoɓe arande himɓe ana mballodirano sanne ka joni eɗenno wondi e ɓoytade saabe ko himɓe yogaɓe naati e joñude himɓe dow wiide wallede ede ɓeydiro tawa famudu majjon le journal ngal yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla mboɗon heɗa sijo tamani sini ley o wattu énergie Mali haalaji kewɗi kalate dow muɗon saabe taƴugol courant ministére communal énergie haali hankenna dow kabaru muɗon ley suudu télé ortm e wi ministre Bintou Camara ɗi taƴugoji yo saabe golle bonɗo gollirde nde fuɓɓuri kasen o ɓeydi wiide fedde wujjoɓe ana joƴina ley e dem e wi ministre Camara kamyoji siterniŋaji deɓe sappo e jeenayi ɗi litreuji essence uji deɓe e joyi goni e muɓɓen majji ley balɗe nayyi ministre o holti wiide ɓe koyɗe muɓɓen tawa hen noddete yeeso sariya omo darta e jamare nde e marde e muñal saabi laamu o ana wondi e wadde bawɗe muɗum fuu fa tiɗɗal courant o heɓene jogola ɗi taƴugoji courant ana mbawi wadde erŋaji sappo na ko ɓuri ɗum jaati ley nokkuji yogaji ley leydi meɗen ndi ɗum laati sababu fa gulliɗe yogaji na jom bawɗe fuu fiyana hoore muɗum dabre hono sodde moteur ŋaji na du pano solaire ŋaji e wi sottoɓe moteur ŋaji ɗi coggu majji ana fuɗɗa ujunaji deɓe yaade millioji cfa fa ɓeydiro eɗen fam anni ko Mamadou Sama Sy ko heɓini en
karimu fufana yo jeeyo groupe ŋaji e ko nande muɗum le luumo ngolonina holti wiide taccugol courant ngol laatake sababu yirimide keɓe mabɓe
côté flaɗo
goo muɗum ɗum won nafa ɗiɗɓel muɗum côtéjum ana satti saabu watte joni yimɓe ko heewi ana sora ɗi groupe électrogène saabu ɓen hassigin e courant ɓe waɗa golle meɓɓe sifa ɗi groupe ŋaji ko heewi ana woodi yogaji e majji men cottiraɗo yimɓe ɓe wala bawɗe ɓen ɓamɗo ujunaji deɓɓe sappo yaade ujunaji capanɗe jetti ga entreprise ŋaji mawɗi ɗi ɓeɗo ana sooda sifa groupe ŋaji goɗɗi ko sottere fa million ji nayyi e ujunaji temdere
nawtotoɓe groupe ɓe namnim siti almusuɗaji ɗiɗi sawi binta feɗɗana jon essensire e jon hôtel ceediɓe
mais itti kalisi fawala seeɗan saabe soodon gasoil wattata e gasoil ana yaaha ujunaji capantati ɗum tawde fof so lewru waati ɓe wadna amen facture mima yoɓa courant so keɓal maɗa le ñolman jaɓɓata ko ujunaji sappo ana watta ko yaata ujunaji ɗiɗi e gasoil wala fof no keɓal ma hunciri hoore min kemi lohi gollele o watta jaati saabe taƴɗum courant saabe groupe omo jogui on wawa wadde golleji amen ɗum naati ke saabe hannden kili amen ko heewi acci warta jaati
hakkilantiamen perdi
andon wiide ɗiɗo tellaji tawde fof jo e gollirde e mawɓe galle hewɓe ne nawtoro ɗiɗo groupe ŋaji ɗi yalla hundude hajuji mabɓe
sakiraɓe ɗi kabaruji fof andon mbawi hewde dobbeɓe ande ɗe ɗo hella amen facebook kañe compte twitter jawdi mairi district Bamako hani gollirinde le hitande 2024 watama hecci keñen e ndi ya ko ɓuuri milliard ŋaji malle hemere e jetti sefa e wi hooreɓe mairi district Bamako ndi jawdi ana fawi dow teddengal sariyaji tumbande temedere e capanɗe jeɗɗi e jeena ɓerde ɓe kolliti hono ndi jawdi hani gollirede le hitande 2024 ena heɗuna ndi jawdi nafata hoto hoto ndi wattete jaabuɗi landi ley jantore lalaycha wallet infa do faccitango sita sidibe Mamadou Sama Sy
o budget fana mudun yo ittude Moussa Kadji golleji wat le maire district on le hitane 2024 nungo holliti madame Camara Fatmata Traoré jokko maire district Guenni Bamako
ce projet de budget vise essentiellement
tanda o do projet yo hunchangul hore sababuji kebe cenam mo intingul ngalluje e madraji li majje cellal e labal jamare jande e famu yidiwere service uji voiri e habbo rafnde na gudu dati
la lutte contre l'insécurité routière
ngadu e tawede fu kalsi o budget fota budget arandrajon kewde sabe ko yaata milliard sappo e go won ko nyaki dun lewi ali badra koni coordinateur walle humnine huntunde hore deede woni le genni bamako o holliti buuti ko o musaka ana fawi do laf yobugon ko suruji di en nanan mudun
2023
c'était le 2023 milioji sappande jetti jena keba dum buuti ke sabi buutugol fabaji lam o fewde meri ngalurende kendum famdere usuruji jomantedi meri o
micitunde wile temnere fu chafande joy le budget hitane 2024 wattete e kabaruji lamtun won nukkuje lewi horebe meri on
boisson ngaji mbulnoji chalde biyetede energy santa ana korsi sanne wattu joni o fu buri hedde sukabe jokolbe jardobe no kibiri fu ko latide fu tawene doktoren kolliti wide yargodi boisson ngaji jabbitingul ana way wadde kuteji bangal cellal be di wide wondo dun yotto jata atawan jomun wawa yade cagal majji jantore sita dambele do facitango alisis sita sidibe
bamako do fayotole kedde leedi amen di jibbe yarde boisson sanne ana haltana mem hodu sabi dum
moi personnellement moi je consomme
mem yara boisson sanne watti fusum tampi so maram yara boisson to heba mi sulta sedan mi watti fusum mati mi tampi sanne e gollal mi yara boisson yalla mi heba semme gollurde no moyri mi non
mental moral
fayso boisson ay di benjarta di ka wonko nafata be e le wima be kuteje ana hem bangal cellal nom hol siri wede jibril trawole o nutritionist
le boisson energy
di boisson yartedi kuleji kiew an le mudun hone misali kafi e nanan mudun ko natto sabe tewde tomata nyabilaji jogaji misali nawala berre e nawala dadi di boisson ko hemudun ana jogi nafa ga sa yarde fa chabiti dun wa natare sabe wadda torra jogaji ni cellal tomonte
dunki andan be kabaruji bilili e cellal ka ana narda hayabe andano yarirta boisson haji di sabi waw hala am holiti wede hune fu bura cellal
ko yata rewbe noga yon wombe e bale hedatobe wombe e wembereji puddi janginede hecciken jande balde didi pawinde do kabaru to raji gattede fewdi e rewbe e honobe rewbe jottirto juudi sarja faana mudun e wi hunchimbe dino hore yo beddinde be famudo ni be rewbe hawrbe hen do kutteji gondi do to raji gattede fewde e rewbe fa yottare honobe kibirta yottare juudi sarja no de jande holtindir ONG JARDL e idelo kunchani don hore ballondiral yo hunde moƴƴune tawande leydi meden de ka non le wakkatiji cakitidi de himbe buuti wallondirde ko sabin bin dun ana hewi hono sabe jonnugol himbe yogabe hedde garibal e wi himbe yogabe nafa homo wodi handana do wallondirde bangal yurmende fabidore na famu anni ko fadi talfi may gabine do faccitango seda sidibe e mamadou samaseku
pabundurde ana hasigina sanne e wadede hakkune jamaren ga o fina tawa ana da majjire nyalmana hannen ne leedi meden ni sabi wat gonel lobbere jamar ko heewi ana wujje to yimbe yogabe won seeden ko faccintinta dum
mi meedi de neddo goto mo wala bawde mi rutti mo sanne mi tutti mo cugu somay makko mi rutti ge galle bamde kalisi mo resi jongalle am tagal mi dum mi yiddebbo mo ngoto so borna kadle ciki de karbinade mi minni be yimbe nyawbe ta mi celli tan yalla garbi a ita kalsu mo jugida tutu bedo sabi allah
lewi kambe anme kabar nadda ko majjugon nello berko watte ana fawido kulleji kewdi go mudun tidalaji ko mata hannen le galleji din sabi lafi kebal tagal mudun yimbe bombe ana wondi e wujude jamaren le lede den lewi kango andro kabar nadda ko nodirteedo yogba dogoni
di don lambaraji wadan hello e kabaru pabundir lotto sababu yimbe le mila wide wala gonbe le bulde fuf goni hasindini be faba kabar mudun no hobe chubuto ne mutotata mballaji to woni wakkat juno ne don wajati tawede ade golle ka wawana almusadaji ma
lebi kam anbe kabar fina tawa lafi wadde lobbere hannen ana fawi do salagon sugaben golude sabu ko heme hannen ko jafi tan yidi lebi kanko ben sherif jabate goto andre kabar fina tawa lobbere ko watta aran non ana serti e ko watti hannen
de plus en plus il y a
ido watu jidi roobe worbe huifube an kewisan e dum wodi e le kabar jande kirruji amen siki wala ana andondiri wala bawde e jogi do bawde na anda so ni ada yidi fabaade ada hani fudurde be do takalambe be ko buri hewde le nokku jono bam ko ma dun gollu jomo de raison ngaji di gon be le bulle be tewtete wada faba
lobbere yo hune ko jabina le dina aslamako le wi horbe dinan kobe wadde lobbere hana natal sabe guika le wi kanko imam musa touri
namaire
faba yo nugal aslamako joni bele na yidi kalisi niwi do sanne ngulende yida feedi namaraji kewdu ngada e wattu nulado sallallahu alaihi wasallam yimbele ben don kayfi ngala hon ngala bawde don no gar harbino na harmini en darda ngodobe de gulluji di motta
meccitunde wi nu lewru octobre yo lewru pabondura le leedi medeni lenu lewru dabirji kewde fiyama ko natto sabe fabade yimbebe wala bawde ben
sakiraabe do kadde de kabaruji de beta ko andon di fu o do ba hebude do application studio tamani mo bawdon hebude do play store ka kedde hedaade do e seeda yewtere arobe de waran jukkininde assalam le mali sini gorko yawti jom suudu mudun anahani suddade ngol suddugul anahani wadde libbi nay e balde sapo fa ande yalla debbo o yo hameli nawana no ngol suddugul ana fawi do dinaji na fa yotade do finata waji yewdere rewbe handende ana fawi do hala dun anne ko fatumata ko jo hebeni ando fa ba muya hejaba me wombe li nokkuje de do faccitango sita silibe e alisise
arama umute suge jodido bankas gora mudum yawti ana heba lewure feccere jom jonde mako fewde e majjum ko o nyaamata fayoto kadle mako bornteede fu waytike omo haltana mem hono debbo mo gora mudum yawti jonde mudum wadirte to haabe
to menen dogonobe soni debbo gor mudum sami ko heddoto le suudi fa balde tati mi rebe gori ko sodnama dago keso ka wudre blamare son di kulaji fu kawtama be lotam ko bornode kadule ko suude le suudu kollan fe go ko yamiraka wadde so balde debbe de hibbe ko yaata sagoro ko yaata daw dawru fu fa lebbi nay di jabbo
rewbe le ngombe kuri kanyu en du nedo jonde ka ana wodani du em haya tawede majjum fu wamti talan yogaji di min jeta e majjum honono sedirto o do debbo mo gora mudum yawti kurito
mi watti ne josu dan sami be uddi galle suudu mi heddi galle suudu fa balde debbe debbo modo goto yappa bangi dan nuku fu to milmi yaade on naba takan tun torra goto ko wolle mudum so gorma sami a jantita e fenneddo goto sona balletal jabborto fon a heddoto le suudu suuroda fa lebbi tati so dun hibbi an wa jodaade gaajdo a yimbe jogabe
dunke andan be kabaruji bilide finatawa ka holiti wiide jodagol debbo mo gora mudum yawti an laato sababu rende mo iude gite worbe baydaade dun du fa dawgal iwa hakkune mako e bando mo o fi wom dati kandi jokkede jara dembaga dunke andan do finatawa
kaitu son gorma sami a heddigen le suudu amana fe goto wada golleji ma ana hasi ti yalta samoji ga watta hakile horema pati wadbe jenana yi e aran non so neddo gormudu sami perkal danejo debbo on hokkate surra horen mudun ga nyol man handen yogabe ana yidi sodne kadle goddo kasin borno so gorma sami natale suudu uddoda fa lebbi nay e badde sappo soba yalta du holli jon suudu ma hakke mon uddo danema
dum ka wana wajibi feeto alislam en tu ga debbo mo gora mudum yawti wakati jonde mudum wonku leji de haani wuditaade non holitiri wiide kanko almami amadu jankuba
patu pamdu aadi e gorko fe goto wi so lebbi nayi jabbi gen an on ne on wadan dewgal an haani famde wi watti fu so gorma sami ne on watti wonko handa julle fa heewa wada du'a uuji ga pati suglu fa jabbito aladu wi e dun
dina an nasara am be dun lungullu dato loni kanko abe jean baptiste jara o holiti wiide wala fu wakati koltaado kando domede fa debbo mo gora mudum yawti bamte
bible holliti min neddo mo gormudum sami wawa hursnede li on watti goto o watti wonku neddo haani feetude alla juula fa heewa gadi yamiraga debbo mo gormudum sami dum tawel eglise watti fu on wa yewde ko wada neleji makko li o muuyi
wam sariya wolle leedi amendi kuliti do laawi di debbo mo gora mudum yawti haani jokkude nam holitiri wiide kanko gabriel camara dunke andan do sariyaaji
on haani famne wiso made nating sabe timunde dewal hakkure gorko debbo debbo an wana tar jun galle sab dun ko holliti sariya janto du kabaruji galle kan e dewle ga watti fu so hebi gorko goddo bodo wa yaltinede le galle gori ko arandrejo
en to mari e kala contracté un nouveau mariage
so me betike dom wala fu kadule kolitaade wiide wajibi kina debbo mo gora mudum yawti wakati mo jodi le mudum o borno dum non holitiri wiide dunke andan be kabaruji bilide finatawa